wakati na wazaku su COVID-19, na kumbuka kuna HIV, mtu wakabaji ni under 18, life picha picha kama video, ina mbe, mungu baba nisame.
Test is on this beat, ladies and gentlemen.
Gun ball on this one, yeah. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Wanangu wote wako maseke, yani hali ni tete. Chawa wapusha temeke, leta ulemba kuchepe. Wakati ninawaza kusu COVID-19, na kumbuka kuna HIV. Kwetu wakabaji ni under 18, life picha picha kama video queen. Yeah, tusambe, e Mungu baba tusambe. Tusambe, e Mungu baba tusambe. Hard time, tupo kwenye hard time. Hard time, tupo kwenye hard time. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life.
Tangulize Mungu, riziki mafungu. Mkono wa baba huondoa machungu. Wakati wa giza shetani huongeza ukungu. Utajikuta katikati ya sungu sungu. Kichwa kimepaa kimetua juu ya rungu. Utamwona ndugu, utamwona shetani akikupa gonjwa sumu. Watu watasema una lana, watu watasema huna mana, watu watabana. Ila siku kifo watalia tena sana. Watakununulia jeneza kali sana. Ndiyo watu hawa wasikuumize kichwa sana.
Tusambe, e Mungu baba tusambe. Tusambe, e Mungu baba tusambe.
Hard time, tupo kwenye hard time. Hard time, tupo kwenye hard time.
Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na, yeah, yeah. We living bad life. Oh na na,
bad life. Life.
We living bad life. Oh na na,
bad life, bad life.
We living bad life.
Wakati na wazaku su COVID-19, na kumbuka kuna HIV. Mtu wakabaji ni under 18, life picha picha kama video. Tusambe, e Mungu baba tusambe. Tusambe, e Mungu baba tusambe.
Jamal, your records.